아니면 아쿠다 시 케냐 더다 캠프 더 레피지 캠프 더 더블더 하이 더 할레이 투 비 파시픽 앤드 라와타니요 라와타니 디한지라 넘바 알라 아디 알라 오고 프랑스나 하이 디 서머 칸단 아디 알라 오고 샤케 인안 안 더클라 할라 디스트리 디 아드킨 and has kai bogre and you know and I was sharing in an orta marka I spend a lot of time this summer waxay dadka u sheegay inaan orday so aad iyo aad oo faraxsanahay in awada saa aanu hayo
waayahay inaad noqoto gabadhii ugu horeysa xijaab qabto Soomaali Mareykan ah muslim ah madow ah oo ku biireyso in gobolka main baarlamaankiisa maxay uga dhigantahay dadka Soomaalida gobolka degan
dadka main marka imaadeen 2000 aad dadka anta degan ina anaga imaan man rabin like ayaga like message keen hada way ku tuuran doonbaari waxas because man rabin man the 10 years after 20 you know 2010 to 2022 man the gobar oo dadka ayaga ay dhahayeen waxa tuu imaatay yar ay dhahayeen amount of office can almost overwhelm I in a free state of America I mean you know translate that as take that as a disruptive lakin I don't know I say tonight anaga dan war rene anaga dan dadki inta 2000 imana 2000 at imaden ala dehe ina inta imatin you know we don't want you guys coming here in 2010 our gabar oo ayga alalatay
Sanborn
Silver Spoon, Silver something. His first name's Fred Aladaha.
Nin Adan Oha. Marka ninka Adanka aha ugu dambeyntii uu ka haray doorashada adiga unba ku soo baxay.
Ha.
Marka adiga markii aad aragtay magacaaga in la soo dhajiyo inaad guuleysatay aad aragtay dareen noocay ayaa dareentay maxay kaaga dhigneyd?
Aad aad ugu farxay, you know, like it's nice to see magaca abdi like the only name I'll arkaysid oo qof oo Soomaali ah oo qof midow ah taa wallahi sirigeena dan I think I'm the only one ani bas qof midow ah qortaayo so it's so nice to see qof last name kis abdi ku dhex jir waxa dadka reenayaan awada
waayahay qof magaciisa abdi uu yahay muslim oo Soomaali oo magacaas uu ku dhex jiro meesha magaaladaada waxay kula tahay wax weyn waa gartay marka bal waxaad iga warantaa qoyskiina ayaa kula jooga waalidka haatan
ha marka ani hooyo iyo laba walaalay two brothers aan leeyahay the United States but laakin haddii maana hay both my brothers hay qabaan ilmo so we're a big family alhamdulillah
bal waxaad iga warantaa maxaad bedeli doontaa maxaad ku soo kordhin doontaa baarlamaanka magaalada iyo gobolka guud ahaan
inshallah the two areas ani on adyad in an waxa ka gaaji aan oo waxa ay housing the guriyaha dadka degan especially downtown iyo school tahan ilmahan deganayaan
marka kuwa sartaan wax ka bedel ku sameeyso maxay yihiin waxaad rabtaan inaad wax ka bedel ku sameeyso
one for schools budget call in a lab ugu daro aad in an option ah because budget can hada aad waxa jira maba ahaba school tan ilmaha like they don't have enough resources for anything really and the school tan school inta ku dhigtay marka so I know inside macallimiyaha waxa ay ayaga u baahan yihiin in regards to housing condition ka aad ay ugu yihiin dadka inta degan especially again downtown ka dadka degan district ay is really big so dadka qaar aad you know life of aad is ka degan yihiin laakiin dadka especially dadkeen oo downtown ka degan guryaheen way yarihiin, like two bedrooms wire for 10 people, like things like that. So it's really difficult, and trying to advocate for to make sure that any projects or any housing imaad inaan ku fiican inuu yahay.
Okay, guri waxaad sheegtay in dadka guriyeenta iyo guud ahaan magaaladaada oo sheegtay inay aad u weyn tahay, aad rabtay inaad wax ka bedel ku sameyso dhibaatooyinka dadka ee tabanayaan, saas aa u bartay intaas, bal waxaad iga warantaa marka maana mustaqbalka maxaad rajeynaysaa?
Insha Allah, the 2 years away, marka waa arkayna hadalku meesha ku akaada. Lacking, you know, I hope to go to law school and things like that, so I might be away from this for a little bit. In a, you know, a couple of years, then I come back another like, yeah, but I don't know if I'm gonna come back. But inshallah, these 2 years, I had the ankujirna. In a, tamarte, I can't get ankusame na. Lacking after that, I don't know. Wallahi.